ngithanda mahlupheki uma sengibuza nivele ngizona nenkulumeka nifuna ngeleni manginaqelini niyangizonda nini nina ngithanda mahlupheki uma sengibuza nivele ngizona nenkulumeka nifuna ngeleni manginaqelini niyangizonda nini
Yes, I've been for me, you're a singer, singer.